Nebukadinezari
yego
harya ari umwami wahehe
si umwami amugacyekerora
ariko ndi kandi ngo wize birese ngo birese ngurayize
nje nize
bibiliya warandahiye
biri umva bibiliya narayize pe
yego
ariko nagusonda kubwana bibiliya ubusonero bwa bwanyabyo iravuguruzanya yo ubwayo nago nayo ubwayo nago nayo ntago yuzuzanya hamwe ari ahantu arizamuri cyangwa kukubwira neza muri Dawidi uwo murongo ntago nguvuze muri comment bazadufasha Dawidi aratubwira ngo kurongorana ngo byubahwe na buri wese ngo kandi mu mariri yanyu ibi biri ko nyagategeka umugabo ko agomba kurongora umugore we inshuro zirindwi mu ijoro rimwe
ibyo bibiliya usomye ni yahe
ibyo bintu uzasanga bitanditse hari muri Dawidi azazanira amabuye
icyo gitabo se kiba muri bibiliya
si muri Dawidi se hagiye Dawidi si ubwami bwa Dawidi icyo kirarangiye hari undi mugabo wahise aza aravuga ati nyamara kurongora ni byiza ariko bibaye byiza mwanda ngo gushaka ni byiza ariko ngo bikaba byiza kurushaho iyo utagize gute
yudashatse
aho hantu ndashaka ko duhahuza nono
yego yego
hamwe ahatangiye avuga ngo kurongorana ngo byubahe na buri wese ngo kandi mu mariri yanyu ngo kandi umugabo ngo arongore umugabo inshuro zirindwi umugabo ntabwo nivuze ngo umugore arongore umugabo w'inshuro zirindwi kuko mu bintu bibaho twize tubona umugore ko ajye
komeza
ariko nuza ahise agaruka Pawulo abonye ko nuza Dawidi kariya kantu kariya mu gutoninga cyane davatire kaza najya nkwereke ahita agaruka avuga ati no ahubwo ngo gushaka ngo ni byiza ntabwo yaje amuzimya yaje amwunganira kugira ngo wumve ukuntu abantu bazimya abandi yaje avuga ngo gushaka ni byiza urumva ngo ariko bikaba byiza kurushaho iyo utagize gute iyo udashatse
yego